mokgatlo wa Democratic Alliance ka hara motse wa Moqhaka o ikemiseditse ho thibela boshodu ba dithapo tsa motlakase, ho kgaoha ha motlakase letsatsi le letsatsi ka Ward 3 ho siya baahi le dikgwebo lefifing. Mabokoso a grey a motlakase a dula a utswa kapa a senywa. Basebeletsi ba molao ba masepala ha ba na ditshebediswa, ke ka hoo makhanselara, baahi le dikampani tsa tshireletso di kgethile ho patrola ka hara ward ena ya bona. Re ipiletsa ho masepala ho matlafatsa tshireletso le ho lokisa tshenyo ena ka potlako le ho sebedisana le maponisa ka ho tshwara mashodu. Baahi bohle ba Ward 3 ba lokela ho ba le motlakase o tshepahalang ka dinako tsohle. DA e tla tswela pele ho batla boikarabelo ho tswa ho masepala.